Sebenza ngoba yangivikele ebumnyameni busiso zakhe zangihlela njengokushokwa nasemkhulekweni mntanami hamba bafweni uyobathola phambi le makude langalinye lobumnyama nami langifica ngikudile emazweni mthandazo yepolidi yasebenza ngoba yangivikele ebumnyameni busiso zakhe zangihlela njengokushokwa nasemkhulekweni mntanami hamba bafweni uyobathola phambi le makude abafweni uyobathola phambili endabe le makude abafweni uyobathola phambili endabe le makude kanoma jikele makude angikholwa ngakhilwa nguwe ngempela umuntu incwadi engafunde ungabothi uyamazi ubothi umjwayele